Sahasra, aka CJ, Invisible Mastermind, there is Maper, Society Music in a Far, another global classic. Nimeamua by the way, kufuata wanu maovu na dispose. Mema na retain kuwa holy joe CCD. Najivunia kufuata wanu ndio nisitereze juu wengini wa wanasubiri nitereze. Usiku na mchana ili hali waniwinde. Kuwa mwanamziki CCD nikipaji juu day after day mi huota sana. Kwa hii game ukipenda niite suja ya consumer mother biti. Still carving wa matatizo yapo mengi. Tangu kuzaliwa lakini on this game na focus on success nikipata still. Naendele kusaka ban nikikosa pia naongezea juhudi. Daria hii game nisi mtabui mtu yue lafiki ya wadui. Wote nikaa dugu nikiwa on top na jaribu kumaintain ban. Nikiwa down nataka kuwa up. Daria hii game niko the same. Daria hii game niko kama kawa. Jumapili Jumamosi bado nipo the same eh. Sibadiliki hata Jumapili Jumamosi bado nipo the same eh. Dani ya hii game wanaona nikiraizu wana wish niwe dead juu. Dani ya hii game makafidi ni wengi esti dume zim bida beef na yote. Still car basi niki blaze mofa ya kani Eugene na bongo nishapata sifa. Still car nazi jashi nikola data bia ya karebere dio yani changanya kini disco baya na respond car juisi kicha au dalau erewa DJ na mwona mziki dio yani pariziki. Dani ya hii game niko kama kawa. Dani ya hii game misifanyi kinaya. Jumapili Jumamosi bado nipo the same eh. Sibadiliki hata Jumapili Jumamosi bado nipo the same eh. Dani ya hii game kaku raise ni kublow na kublow ni kulize. Then dani ya hii game na raise ni kublow kaku ngaa ni kushine na kushine ni kungaa. Pia dani ya hii game na shine ni kingaa. Bada ya dhiki ni faraja wahenga wakasema nishapitia dhiki siyo ni faraja. Nataka kupaa but sina mabawa ni hard kuwa high all the time. Dani ya hii game niko kama kawa iwe rex au bima sibadilishi mwenendo. Jumapili Jumamosi bado nipo the same eh. Sibadiliki hata Jumapili Jumamosi bado nipo the same eh. Dani ya hii game.